Blog Talk Radio.
Mugana mure shimoso Metre sekure pango nandi chishijo Tie bare na wati kumezi moso Burichonde kandese nicho mitamo Chishwa mumikorere, chishwa mumyemerere Kanjira gusenga nk'abandi bana bose Nukurichiri zindi mumadini yubu Jamu bachirisi tunaho masanga chishwa Aba gatorika badifendete na ba Yehova Bahayi na ba poro ndese niza jikwaza
Chishwa Chishwa, chishwa, chishwa Inozu kwangu mana inyize Chishwa, chishwa, chishwa Nguza kuwa njewe mana inyize Oya chishwa, chishwa
Karasire maure na baye humu woyi Murera bategetsi boka mwene tifu Nahijima gatoya, mbodori chigarashu Na mwenyura gatoya, mbodori yonore Kishwa hayo guha kwa indekeshu uvoyi Kiye gushaka, imberuru jishu Namba jishe kararife, ngoli jikara Imijango yacu, nituwana nivikara Banda jira zube, dango kukwari zobe Ugonde kawurundu, kuzashaka narime
Kishwa, 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 kishwa Inozu kwangu mana inyize Chishwa, chishwa, chishwa Nguza kuwa njewe mana inyize Oya chishwa, chishwa
Bado kujubanga, bari yubakunde Munyanjire ngiyo, ndai akanye Tunzane mu rwango sinzibyo mwapfuye Kishwa hayo rwango yadusigiye amateka Kishwa hayo rwango isiga abantu mukaga Kishwa hituma hicwa inzira karengane Kishwa hituma hashirwa inzira karengane Kishwa himbuza kuvugisha ukuri Murantege iminsi ntimuzi yo mushigaje Mazimpaka na mugisha iyakaremye ntiyikamena
Kishwa, 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 kishwa Inozu kwangu mana inyize Chishwa, chishwa, chishwa Nguza kuwa njewe mana inyize Oya chishwa, chishwa
Bakunzi baraditeme Bakunzi baraditeme banyarwanda banyarwandakazi Iki ni ikiganiro kidasanzwe Turi tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2021 ndi Tabitha Gwiza ufatanije iki kiganiro na Shire Kamana Ashire uranyumva
komera cyane Tabitha mbakumva neza cyane reka mbonereho nsuze abanyarwanda batwumva cyane cyane bahagurukiye impinduka n'abakunzi ba radio iteme
urakoze cyane Ashire Iki kiganiro kidasanzwe rero ashire nk'ukubizi uyu munsi hari ikintu kidasanzwe cyabaye ariko niyo mpamvu duhagurutse tuvuga duti ibi turabirambiwe Karasira ati cishwaha abanyarwanda bose babaye bacishwaha ese bose niko babyemeye reka tubanze twakira abashyitsi. Dufite abashyitsi ariko kandi batari n'abashyitsi. Babiri basanzwe ari abasangwa kuri Iraditeme. Vani Gusenga. Ese Vani waba unyumva? Ni bunyumva ndagira ngo tukwakire kuri Iraditeme. Yego, urakoze Vani, ubwo wasuhuza n'abakurikiye n'abakunzi ba Iraditeme.
Murakoze cyane, ndabashimira kuntumira muri iki kiganiro kidasanzwe kandi kidashimishije. Uretse ko tumaze kumenyera ko ibivuga iwacu nta na rimwe inkuru nziza ziza ni inkuru mbi zisuka zisuka. Ni muri uwo murongo wa buri munsi w'ibibi simbara n'ibibi twongeye guhura namwe n'abakunzi ba Iraditeme. Murakoze cyane.
Nibyo Vani, twahuriye mu kiganiro cya mbere, kuko iki ni icya kabiri cyaturabirambiwe. Twari twakoze ikindi kiganiro cya mbere tuvuga duti turabirambiwe, ibya FPR byose ni turabirambiwe, amabi bakora duhora tuvuga ko tuyarambiwe, ariko ntabwo bajya bumva. Uyu munsi turagarutse kuri turabirambiwe ya kabiri. Reka nakire n'undi musangwa, mwese muzi Emerance Kayijuka. Ese Emerance waba unyumva?
Yego tabita ndakumva.
Karibu kandi, karibu kuri Iraditeme.
Ya urakoze cyane, nshuhuje cyane Vani Gusenga. Vani, hari hashize igihe nta ntumva ijwi ryawe. Ndanezerewe kukumva. Ndasuhuza na Ashile, namwumvise na Tabitha Gwiza, ndagusuhuje nkaba nizeye yuko nizeye yuko FPR na RIB bari buze kumva ikiganiro cyacu bakamenya yuko atari twe, ijwi ryacu ntabwo ari iryacu twenyine. Turavugira Abanyarwanda bose ko ibyo badukorera tubirambiwe. Uyu munsi tuvugira umuvandimwe, tuvuga ku munsi umuvandimwe wacu Karasira Aimable yafashwe aziswa ubusa nk'uko bisanzwe, nk'uko Abanyarwanda basanzwe bazizwa ubusa, ariko tukaba twizera yuko ijwi ryacu ribageraho kandi n'Abanyarwanda bose batwumva. Nibyo koko nk'uko mumaze kubivuga, ibi turabirambiwe. Urakoze.
Urakoze cyane Emerance, ibi turabirambiwe. FPR yiyemeje kumarira ku icumu Abanyarwanda. Karasira ati ndi umushingwa cumu. Abanyarwanda bose basigaye barabaye abashingwa cumu muri uyu munsi. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, mwese mwumvise inkuru ko ngo Karasira yaba yafunzwe. Numvise umuvandimwe we aza atabaza umuvandimwe we w'umurwayi, aranavuga ati mvuye muri prison. N'umuvandimwe we basigaranye urwaye, wagize trauma kubera ibibazo baciyemo, kubera ababyeyi babo barokotse genocide, ariko FPR kabica. Uyu mwana warokotse agira ibibazo byo mu mutwe, agira amadepression, ariko ngo avuye muri prison. Namwumvise atabariza mukuru we wari umutunze avuga ati Karasira yagiye bamufunze, ati none n'inzara iranyishe kubera ko nta n'amafaranga mfite. Ibyo byose ni FPR iri kubitera. Tuje muri iki kiganiro twongera kubwira FPR ko ibi tubirambiwe. Ndagira ngo ngire mugenzi wanjye Ashire, come on, niba unyumva. Ibi bintu aho twahereye tubwira FPR ko tubirambiwe, Karasira akaba yageze ubwo afungwa, umushingwa cumu Karasira, bakaba nawe bamutwaye bagiye kumufunga nk'uko bagize bayidamange, nk'uko bagize n'abandi bose buzuye prison. igihugu cyose cyabaye prizo none na Karasira kubera ukuri kwe Karasira arazira ukuri avuga FPR yanga ubabwiza ukuri iyo ubabwije ukuri birabarya nta uvuga ukuri muri kiriya gihugu uvuze ukuri arakuzira ijambo ni rya washiri
urakoze cyane Tabita rekamanda nsuze umusango wacu Emirance ariko nsuze byimazeyo n'undi musango wacu tutari duherutse Evani nabo mbashimira kandi ko babonye akanya kugira ngo twifatanye muri iki kiganiro ikiganiro mu by'ukuri kidasanzwe kubera ko ibintu bikorwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ni ibintu bidasanzwe kubera ko dufite leta irimo iyobowe n'abanyabwoba kuko atari ubwoba ntushobora gutinya umuntu utanga ibitekerezo cyangwa se umuntu uvuga uko abona ikintu Karasira n'abandi n'izindi nzira karengane nyinshi ibyo bavuga Tabitrovuze ati bavugisha ukuri FPR bitinya nibyo ariko ndambere yuko bibukuri nibura kugira ngo umuntu avuge icyo atekereza ibyo ni uburenganzira umuntu ahabwa ahabwa n'amategeko yaba mpuzamahanga yaba n'itegeko nshinga ibi rero byo kuza bagafata ubutegetsi bwabo bakabushingira ku bwoba maze ubwoba bugatuma bakoresha igitugu ndengakamere bica abanyarwanda buri munsi bagurisha abantu barasa abantu mu mutwe ngo bakangirika mu gatuza ibintu bitumvikana umuntu wese utanze igitekerezo cye cyangwa uvuze amabi bakora bakaza bagahondagura ariko binarushijeho abazumva iki kiganiro babyumve neza niba bibona muri ubu butumwa ngiye kubaha bagerageze bacishe make kuko baravuga ngo bucya bwitwe ejo hari abantu bafite imyitwarire itiza umurindi iyi leta siniriwe mvuga abo bantu bagambanira abanyarwanda bakorera za RIB n'inzego za polisi ndavuga noneho abantu benshi bageze muri ibihugu byateye imbere abenshi bakaza banahunze ubuzima bubi mu gihugu bari barimo bamara kuhagera bakizihirwa bakaba mu gihugu kibaha amategeko kibaha uburenganzira bushingiye ku mategeko yashyizweho n'itegeko nshinga bakabeneficia bakabaho muri uwo mutuzo muri ayo mahoro mu gihugu kitari icyabo cyabakiriye abanyagihugu bakabakira bakabubahiriza ibyo bakabibamo bakishima bakajya mu kazi akaba yashobora kujya kwishimisha no kwifata neza umutungo we wa buri kwezi ntacyo ubaye mu gihe mu Rwanda hari ubusumbane buteye ubwoba mu bijyanye n'amikoro abantu bafite barangiza bakaza hano bakaza kutubwira ngo igihugu ngo cyateye imbere ndetse abantu nka bakarasira n'abandi izindi mirimanyi cyangwa se n'abanyepolitiki bashaka ibintu bihinduka mu Rwanda n'uburenganzira bwabo kandi ntibizahagarara ugasanga barimo kuvuga yuko abo bantu kuba bafungwa ari amakosa yabo ariko binarenzeho ibi ni akagambane ngere ibibyonye kuvuga birenze akagambane gasa neza nk'imvugo za Mugesera yavuze kandi icyo gihe yazivuze we jenoside itaranaba ariko ari mu buroko abantu bagiye twagiye tubona ku mbuga basabira Karasira ngo kuba yafatwa gukubera ko ngo yarenze umurongo uwuhe murongo wo kuvuga ngo wanga Kagame niyo mu itegeko nshinga se harimo ko ugomba gukunda Kagame uwuhe murongo Karasira yarenze uretse uwo kuvugira abantu babaye muri kiriya gihugu ibi rero nta kabuza uko bigenda byigira imbere uko bigenda bitera imbere uko bagenda batera imbere muri ubwo budasa bwabo bica abantu ubwo mvuze iterambere ariko iterambere ryabo ni bibi bigenda bagana mu mwobo uko bagenda babikora ibi byose bigenda bitwereka ko bari mu kugenda bagana ku musozo cyangwa se kwirimbuka no kwihanuka bya FPR. FPR nta muntu ushobora kuzapfa kuyikumbura, nta uzayibagira gukora ayo mabi yayo, ariko izibukirwaho ibintu bibi gusa. Kuko imyaka 27 ishize irenda gushira ejo bundi, ni imyaka Abanyarwanda bose udaturanyije bose bagiye bababara. Ndabibutsa yuko FPR yaje bwo kwije guhagarika jenoside, ibikorwa bijyanye na jenoside ntigeze bihagarika, yarabikomeje. FPR yaje bwo kwizanya amahoro mu Banyarwanda bose, yateje impagarara n'amakuba mu Banyarwanda n'amarira, imiborogo y'abapfakazi, impfubyi, imiborogo y'abantu bose. FPR yaratsinzwe na projet de société bafitiye Abanyarwanda. Ibi bagenda babeshya bagashushanya kuri za Twitter ku mbuga ntazi arizo, bakajya kwishyura amafaranga kugira ngo bavugwe neza. Ni ibimenyetso byinshi bigaragaza umuntu uri mu marembera, ariko marembera nyayo. Ibyo tubivuze hari amakeka wenda ko turimo kwitera amajeki ngo kuko ngo Perezida Kagame akiriho hariya, kuko ngo bagifite izo ngabo n'ibiki byose. Ariko abantu bashishoza byaba muri geopolitiki y'akarere cyangwa se geopolitiki international yo kuri urwo rw'isi rwose, FPE imaze guta amababa yayo, ntishobora kongera kuguruka. N'ibintu byo kuguruka ubifite ni nko kwambara amashara ugapfa kunaga aho ngaho kugira ngo upfe kugaragara. Tabita reka mimi ni ahangaha, ariko ifungwa rya Karasira ndagira ngo menyeshe ko menyeshe iyi FPR n'abantu bayikorera bose mwateje ubwoba mu Banyarwanda, bagira abo bagira ubwoba koko, bageze aho ubwoba barabushira, bageze aho baranababwira bati niyo mwatwica ntacyo muzamukoze kuko n'abandi bazahaguruka. Mwishe Kizito mwabonye byabaye, mwishe Rwigara mwabonye byabaye, mwishe n'abandi benshi. Kuva reka duhere mu 2002 mwica ba Sezashonga n'abandi bose, ibyo byose nta kindi byabazaniye usibye umubare munini w'Abanyarwanda b'ingeri zose, urubyiruko, abakuze n'abakiri batoya, bavuga bati ibintu birahari n'amahano, nta nubwo dushobora kugambanira bagenzi bacu ngo tubiceceke. Abantu bagenda biyongera buri munsi babarwanya. Karasira rero iyi ngiyi nge nyifata nk'intsinzi, abakubise igitego kubera yuko yamaze kubereka yuko icyo mukangisha rubanda atari ubwenge, atari n'ibintu bifite ireme cyangwa amahame. Ibyo mukangisha rubanda ngo ni ukubica, ariko wica umuntu ntabwo wica igitekerezo cye. Karasira yababwiye yuko yamaze kubatsinda, ababwira ko icyo mwakora cyose we ibyo ashaka kugeraho yabigezeho, kandi n'ubu ngubu azakomeza abigereho. Kuko Karasira ntabwo ari umuntu wavuze gusa, ni n'umuntu watinyuye abantu benshi, ni n'umuntu wigishije abantu benshi. Ibi rero ni intsinzi ikomeye cyane. Tuzaba tureba Perezida Kagame umunsi nawe yavuye kuri iyi si icyo azasiga nk'umurage, nanasiga kimwe cy'ijana nk'icya Karasira ubwo tuzaba tubibona. Ariko aka kanya Karasira ndafata yuko kumufunga kwa FPR ni ugutsindwa kwa kundi ko kutarimo n'isoni. Ejo bundi rero bazatsindwa barimo no kwirukanka bafite n'isoni. Tabitareka minyira
urakoze cyane Ashire, ukomoje kuri aba bantu bakoreshwa n'iyi leta cyangwa se nabita banyeze uwimye base matiku na banyira matiku safuvuzera za FPR zirukanka zikajya kuri Twitter zigatwitinga zigatuka umuntu zikamuvuga. Dore aba nibo bakoze na bagiye batukana na bariya bose bagenda bakicwa bakavuga ngo binigishije amashuka, nibo bagenda bagashyira kuri za Twitter babavuga, barangiza ubwo bakaba barabatanze. Uretse ko baba babakoresha banyeze uwimye niko mbita, kuko ubu FPR ivuyeho hakajyaho n'abandi nabo babakorera nk'abiriya bakwirukanka bakabasenga. Abo ni bapita amahero na Kongo ni mahirwe. Sorry, witwa Ingabire Marie Makire, abitwa baba Mporiki, bitwa Bamukagasana Yolanda ngo bahekenye abantu, n'uyu ngo witwa ngo niba ari Philibert wa niba ngo ari Sebagabo uriya woherereje uhora ajya guhamagara Karasira ngo naza mwitabe ngo ubundi kuririmba aba mwebwe abansomye aya mazina ntimugire ngo ibi ngibi ntimuzakurikiranwa aya mabi mukora mwebwe ba Peter n'abandi nkawe mwirirwa mugambanira abantu ujya hariya mwidoga mukajya gukirisha amaritikire muri ibyo binyamakuru byanyu ngo nibyarushyashya n'igihe mutaranga abantu mushaka kwicisha abantu muhamagara abo bicanyi banyu ngo baze bica abantu ibi bintu muzabibazwa bizabakurikirana reka mbabwire kandi ntabwo ari kera ibi aho mwahereye turabirambiwe maze bafite ibintu bimwe bagenda bakagereka ku bantu ibyo bageretse kuri Karasira akaba ari byo bagereka kuri Adeline akaba ari byo bagereka kuri inde kuri bariya bose ibi turabirambiwe vani gusenga nzi nawe ntashidikanya ko ibi ubirambiwe ibi bintu iyi leta ya FPR ikomeza gukora ikorera abanyarwanda kandi mbabwire mwebwe ibi mukomeza gukorera abanyarwanda nibyo bimaze gutuma abanyarwanda bose barahagurutse basanze guceceka ntacyo bimaze n'ubundi murabica nicyo gitumye abanyarwanda benshi bamaze guhaguruka bakihagararaho bakababwira bakababwiza ukuri ariko muri abanzi b'ukuri vani gusengwa nga nawe ibi waba ubirambiwe ijambo ni ryawe
ibi bintu babirambiwe ariko ntabwo nibaza ko ndi njyenyine abantu barabirambiwe abantu b'inani bajya bavuga ngo igihe kimwe ngo two se comme trop no bimaze kurenza bimaze kuba ibintu bitumvikana uyu munsi mu gitondo nabyutse mbona ko mbona iriya tangazo rya RIB biva ko bamufunze ikintu cyantangaje n'ukuntu bitantangaje biratangaje kubona ubyuka ukabona inkuru nk'iriya ntutangare ukababara ariko ntutangare byabaye ibintu normale byabaye ibintu bisanzwe kuko mu Rwanda umuntu yavugishije ukuri agomba kumufunga hari n'umuntu wanditse ngo agomba soit ko ari muri prison cyangwa se akaba ari muri cimetière akaba yapfuye aho hantu habiri abantu badafungwa ni abantu babandi bakurikira nk'intama birirwa birukanka bashoreranye abo ngabo bafite ibitekerezo bimwe umuntu wazi uti ufite imyaka ingahe agatangira ati ndashimira Kagame Paul kandi bamubashije ngo ufite imyaka ingahe ibintu biba bidafite igihe cyose ahantu bihuriye uyu munsi mu gitondo mbona itangazo rya RIB rivuga ukuntu ngo Aimable Karasira ngo akurikiranweho gucyaha cyo guhakana ngo no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi ndibaza nti guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu gihe 1994 ni gute none se guhishingiro niko kuvuga ko Karasira yabonaga ko byari ngombwa kubica ibyo bintu se niba ari uko bisigaye bimeze yabivugiye he abantu bahimba biriya byaha kuko bifite inyito buri gihe basohora nshyashya kandi zose zerekeye kuri jenoside umuntu uje ashaka kuvuga yuko ashaka gucarenja ubutegetsi buriho agashinga ishyaka abantu bagahitamo hazamo jenoside noneho uyu Karasira we nabonye bamushinja ko ngo ashaka ngo guha ishingiro ngo se umuntu ayishingiro gute ikintu nka jenoside cyica abantu icyo cyaha ngera gisomye indumirwa ni gute ari guha ishingiro icyo cyaha none se iyo jenoside ko yagomba gukorerwa abatutsi ikaba yakorewe abatutsi akaba yari umututsi mu mbarire ndabisubiramo ariko ntabwo ndi mu bemera ko ngo moko yavuyemo noneho ubwo akaba yarahaga ishingiro ko abatutsi bicwa kandi nawe ari umututsi ubwo se yari yahuraga yashaka ko ababyeyi babe bica ni ibintu bitumvikana noneho ukongera ukareba ukavuga uti ese koko kubona abajyaga byivugira ngo ni nka kwa kundi ngo bicisha ngo urushishi bakarwicisha sinzi ukuntu yajyaga bivuga ariko bavuga ko ashaka kuvuga nyine ko bashyira imbaraga zidakwiye ku bintu bitumvikana Karasira ko yaje akavuga isitori uko byamugendekeye we n'umuryango we aho babikiye n'uko babishe bikaba ikibazo ko apfobya gupfobya se ni ukuvuga ibyamubayeho yagombaga se kuguhindura agatanga ibindi bintu bitabaye kugira ngo anezeze ubutegetsi buriho gupfobya no kukwangisha ubutegetsi abaturage ese ubutegetsi bwo mu Rwanda ni sinonime ya FPR niba se ari sinonime ya FPR ubwo ntidufite ikindi kibazo noneho kuko umuntu ufite ikibazo n'ishyaka rimwe ntabwo numva ukuntu ibyaha bye bigomba kuba jenoside bikaba kwanga igihugu kuko nta na rimwe FPR ari igihugu nta na rimwe jenoside nta wundi yakwiye guhura na FPR keretse niba aribo bayikoze ni ibintu buri gihe biba bikurikirana utamenya aho biva n'iyo bijya ariko abantu bararanduwe turarambiwe birakabije bimaze kuba ibintu by'indenga kamere ejo bazavuga ngo bamujyanye ahangaha ejo ngo byabaye iminsi 30 ngo ejo byabaye imyaka ngo bagire ibihano aziko bagira amaterima adasanzwe ngo ya Burundi idasanzwe Burundi idasanzwe ngo ejo ngo byabaye ibiki ejo ngo bamurashe afite amapingo ngo yiyahuye mu mashuka kandi gereza zacu zitagira n'ibiryo ibintu byinshi cyane bitumvikana ku buryo ntabwo byangoye cyane kuza mu gusubiza kuri invitation yanyu kuko abantu bose bari arraje abantu bose bararakaye nanjye ntabwo nakwikuramo ni ibintu bimaze kurenza urugero ariko ntabwo twakabura kwibutsa abatwumva ahangaha ukuntu Karasira yabaye ubukombe yabaye mu bantu ba mbere bavugishije ukuri avuga ibintu bwa mbere abantu batari bazi ko babivugira antuka mu Rwanda avugisha ukuri kuba aragize isukise ingana kuriya nuko abantu baheranywe n'ibintu byinshi cyane badashobora kuvuga kuko Karasira nta hantu yajyaga ajya ngo ikiganiro nticyumvwe cyangwa ntigikurikiranwe cyangwa nticyishimirwe wabireberaga mu makomantere kuko mu Rwanda kuko nta demokarasi tugira tubamo mu bwoba abantu biyesima aho hantu aho ushobora kwisimira wihishe cyangwa se ntagire umuntu umenya ko wahagiye aho rero ni ibintu by'umuturage twariboneraga Karasira iyo yavugaga nta muntu wahakana ko kubyumva Karasira yavugaga ibintu byabayeho mbere y'intambara uko ubuzima kuko abantu babagaho akabisobanura atavangavanze na politiki n'ibintu ubungubu batwigisha ubu rimwe na rimwe ukibaza ibyo bintu byavuye umuntu akaza avuye ahantu ntazi atarahari agatangira kubwira ukuntu wabagaho mu musozi w'iwanyu ibintu bitumvikana Karasira yabaye umuntu umwe mu bantu ba mbere uvuga uti oya iyi narrative bari kuduha ntago ariyo dore ukuntu byagendaga kandi ibintu abantu bose babaga mu Rwanda bazi ni ibintu byumvikana ni ibintu byabaga abo umuntu ba mbere babivuze kumufata ukamufunga ni ikigaragaza ubwo abantu nka bariya ubundi bahadeba mukadebata mukavugana ariko kumufunga kugira ngo bamucikeshe niho ni ikigaragariza FPR ubwoba bwabo ni ukugaragaza paranoia yabo ntago ni abantu batari solide ni abantu umuntu avuga adafite ingabo umuntu akavuga yicariwe avuga ibintu bakamujya kumushyikisha muri prison bakamushyira ku matorture bakamubuza abantu ntagire umuntu kimugeraho nk'uko yagiye abisobanura kenshi ukuntu yarabayeho nibaza ko n'ubundi gereza yarayimenyereye kuko ngewe nivuga ko yabaga n'ubundi muri gereza nk'aho yabaga mu cyumba kimwe bakaba bahinduye ikindi kuko n'ubundi yabaga muri gereza ntabwo yabonaga uburenganzira bwe nk'umuturage nta kintu yashobora gukora nta muntu wamusuraga n'ubundi aho yari abantu yabagacunzwe yavuye mu cyumba cye ajya mu kindi yavuye mu cyumba kimwe ajya mu kindi kuvuga ngo apfobya jenoside muzi intere yapfobya jenoside gute yari jenoside yagombaga kwica ubwoko n'abavuka kuki koko kuki abantu basigaye bakabye umuntu araza akavuga ngo FPR ngo yapfobeje jenoside ibyo bintu bihuriye cyangwa yafunguye yanze igihugu kwanga igihugu se no gukunda FPR bihuriye isi yo mu Rwanda cyangwa muyahe mashyaka muyahe mategeko mumbabarire muyahe mategeko umuntu agomba kugenderaho agomba gukunda FPR akayiyoboka akakunda abayirimo abayoboke bayo byanditse he koko yarabyutse aravuga ati dore ukuntu bimeze nta ntambara yashoje ntabwo yari ku rugamba simbona ikibazo gishobora gutuma avuga ngo ntabwo yahaga ngo ntabwo yahaga ngo ishingiro ngo ndakubwiye yahaga ishingiro jenoside ubu se ninde muntu uretse nawe w'umunyarwanda ninde muntu w'umunyamahanga wabona wabonye jenoside ngo avuge ngo ndayishingiro gutanga ishingiro mu kinyarwanda bisobanura ko ikintu ugihaye ngiye kubisobanura mu gifaransa ntabwo ari byo bishobora gusobanura ko icyo kintu wemene impamvu cyabayeho kandi ukaba ubona ko cyagombaga kubaho ari ngombwa ari cyiza ibyo bintu umuntu uzi ubwenge ni gute byamubaho njye nasomye ibyo bintu icya mbona ko muri FPR abantu babahimbira ibyaha sinzi niba sinzi ahantu basigaye baragiye kuko basigaye bahimbana ubuswa umenye nabahimbanaga ubuhanga barapfuye kuko FPR ntikunda abahanga ntago byumvikana ukuntu umuntu ahimba yandika ikirego nka kiriya akavuga ngo umuntu yahaye ishingiro ubwice ubwo si uwo muntu yaba afite ihendwa ibintu byo mu Rwanda biteye ubwoba twizere ko baba n'ibintore nabo bari kutwumva ahangaha bamenye ko nta bwoba dufite bamenye ko gushyikisha Karasira message yatambutse kandi yageze kuri benshi kandi ko yatravesheje imipaka amafrontiyeri ni ukuvuga ngo keti nibafunga abantu bose cyangwa bakajya bakontora ko abantu bari gutekereza kuko ibyo yavuze yavuze ibintu byinshi abantu batinyaga kuvuga aba mu ba mbere kumufunga bamukura mu cyumba kimwe bamushyira mu kindi kuko yari afunze ntabwo bizabuza abantu gutekereza no kugenda mu murongo w'ibyo yari yaratangiye by'ukuri tubirimo tuzabikomeza turabirambiwe kandi ukuri kuba tukiza kubaza nibwo terabwoba no gushikisha abantu ahubwo noneho nibwo baduha imbaraga zo kuvuga cyane kuko erega nta kindi gihano bafite kirenze urupfu kandi nabo bazapfa hejuru y'urupfu se yabikiye gihano ntacyo kandi icyo bagukanyisha ko nta n'ikindi bafite kambe mpagarariye hano
Vani Tabi hari ibintu Vani avuze bibiri kimwe ariko umubare ntabwo wari ugushaka gutera urwenya iyo umuntu avuze ngo arandika i ngo hanyuma ngo akakaginga ko hejuru ngo kagiraho iki uwo muntu ntabwo mushobora gukora na deba niyo byagenda gute deba ntishoboka
ntabwo
gishoboka n'umuhungu kandi bose benda kumera uko nguko noneho icya kabiri uvuze aho hantu wavuze ngo yakoze icyaha cyo guha ishingiro ubujenoside mu by'ukuri RIB n'abo bantu bose bayihimbiye ndetse na leta y'u Rwanda irimo gupfobya jenoside ni gute uha ishingiro ikintu kibi bigenda gute ikintu kibi gihitana ubuzima bw'abantu ugiha ishingiro gute do uwakoze kiriya cyaha ubwo niwe uri mukwi niwe uri gusa nk'ugaragaza ko jenoside ifite ishingiro
ariko cyane gikomeye abahanga bajyaga babahimbira bene biriya bintu basora ariya amatangazo biriya byaha abantu baba bakoze nibaza ko bibagiwe nabo bakabica kuko uburyo umwicanyi ntabwo wamumenya ashobora kuba yibuka kwica yibagiwe ashobora kuba yibagiwe akabica nuko basiye abantu babashwa basiye babahimbira ibintu bitanumvikana ye nibaza ko ariho bisigaye bigeze kuko urasoma ibintu ukumirwa ngo yahaye ishingiro jenoside ngo nicyo cyaharegwa ubwo tugiye gutegereza turebe mu rukiko ito abacyamaze ibintu bazabisobanura kuko sinari nzi ko icyaha gishobora no kuba kibaho
njye sinacyumva guha ishingiro se ubundi ntabwo ese mwabonye ko batakivuga ngo umuntu arapfobya ubu noneho ni uguhakana ngo nuguhakana jenoside mbere baravuga ngo abantu barapfobya ariko kuko n'ejo bundi Adeline Rwigara nawe iki cyaha barakimureze ngo arahakana jenoside yakorewe abatutsi ariko murumva donc FPR iyo uyibwiye ubwicanyi bwayo ukayibwira uti waranyiciye ubuhakanye jenoside Karasira yamye ababwira ati mwaranyikiye nabuze abantu banjye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi namwe FPR utashye uranyikira baturahakana jenoside ariko Vani urabivuze ntabwo baduteye ubwoba FPR ibi mukomeza gukorera abanyarwanda ahubwo mumaze kubamara ubwoba dore Karasira yari ijwi ry'abanyarwanda nako ni ijwi ry'abanyarwanda n'ubu aracyari ijwi ry'abanyarwanda yatinyuye abanyarwanda benshi bafite agahinda mu mitima yabo baboze baboreye imbere babuze aho bavugira bari baragize ubwoba kubera bwa bwoba FPR yateye mu bantu ariko kubera Karasira yahagurutse agahagarara ku maguru ye yombi akavugisha ukuri akavuga ubwicanyi bwa FPR akavuga niwe wagiye anahaguruka avugira bariya abantu ba Kangondo basenyewe ariko FPR yica FPR kiba n'abajura FPR gasenyera abaturage FPR gafunga aba bantu murumva bafatwa he ni bantu ruhengekero ntaho bagifite bafatwaho ariko iri terabwoba mbabwire bakomeza gushyira ku banyarwanda natwe twese ntacyo ridutwaye ahubwo rikomeza kuduha imbaraga ibi turabirambiwe kandi mbabwire izi ni sinye izi zose ni sinye zerekana ko iyi ngoma iyi leta ya FPR iri mu marembera rero bashatse bakisha make ibi bari gukorera Karasira dore ko ngo barimo banamukorera torture ibyo nabyo twabimenye barimo baramukorera torture ikindi ntarahi jambe meransa nyihanganire gato ikindi mwese mwibuke ko uriya president nya president yitwa ndehari barafinda yavuye ndera avuga ati narabiyumviye bavuga ngo Karasira niwe bazajyana nyuma yanjye niwe uzankurikira bamujyana indera turabihanije Karasira aramutse ajyanywe indera ibyo bintu mumenye ko muzabibazwa kandi igihe cyanyu kirabaze turabirambiwe Emerance niba nawe unyumva ijambo ni ryawe ndizera ko nawe urambiwe
urakoze Tabitha ndabirambiwe nk'abandi bose ndabirambiwe nk'abanyarwanda bose nubwo tutarimo tubumva bose ariko ndizera yuko hari benshi cyane babirambiwe bya Karasira ntabwo umuntu yabona aho abihera mwa ofisi iki kiganiro gitangiye nari ndimo numva uriya mwana murumuna we arimo avuga uburyo Karasira ari we ari umutunze ntabwo nashoboye kukirangiza ariko numvise bimwe mubimbwiye ntabwo nari nzi yuko yafunzwe ese uriya mwana ko tubizi twese yuko ari umwana ufite ikibazo wagize ibibazo mu mutwe kubera ibibazo baciyemo we na mukuru we ari nabo basigaye bonyine nyuma yuko FPR imaze kubahekura none ngo barimo baramufunga wavuye muri prison yewe ibyo sinabyumvise ariko ubwo nyine mwabyumvise
ngo avuye kwa Kavuga yabivuze muri ama prison yabo
abo bantu barimo bafunga umwana nk'uwo nguwo wazize guhahamuka kubera wahahamuwe n'ibyo yaciyemo na mukuru we kubera kwicirwa abo bantu nibo barimo birukanka ku bantu ngo babaziza yuko bapfobeje genocide mwebwe ibyo bintu murabyumva jyewe mumbabarire nanjye ndi umucikacumu ariko iki cyaha cyo gupfobya genocide kimaze kongera ahantu
kuyihakana
cyaba kuyihakana cyaba kuyipfobya icyaha cyose cyerekeranye na bya genocide jyewe kimaze kongera ahantu kuko genocide abo ngabo birirwa batwiruka nkaho ngo twayipfobeje cyangwa twayihakanye ntabwo twari kumwe mu Rwanda mu kwa kane igihe twari turimo dukorerwa iyo genocide yewe ibyo bintu birababaje cyane kandi birababaje kandi biranarambiranye Karasira ati iyo numvise perezida avuga ngo azarasa abantu ati jyewe numva binteye agahinda ati iyo avuga ngo arazarasa abantu ku manywa y'ihangu ati nifata ku munwa ati nkumirwa ati nkarira ibyo se ninde twese se uko bigenda twese turabyumva tukifata ku munwa tukarira sinzi niba ari ibyo ngibyo bamujijije ngo kubera yuko yavuze yuko yakebuye perezida w'igihugu ngo ajye avuga ibintu yabanje kubitekerezaho kuko ibi bintu twese iyo abivuze turabyumva tukifata ku munwa akeka yuko iki kiri mu byo Karasira ashobora kuba yazize ariko nagira ngo mbwire FPR mbire Perezida Kagame yuko ibi bintu twese tubyumva tukifata ku munwa. Kumva umuntu umuntu uvuga ngo arayobora abantu arayobora igihugu aravuga ati jyewe ati kubica nta rwose nzabarasa ku manywa y'ihangu ibyo bintu ngo umuntu nabivuga bimuviremo gufungwa azirikize ko twese byatwumije. Ese umunyarwanda uwo ari we wese ushobora kumva ibyo bintu akumva yuko ari ibintu biri normale uwo ni munyarwanda bwoko ki? Kuvuga yuko yanga Kagame byaba ari byo yavize se, none se Kagame azamukundira iki? Kagame na FPR ye bamwiciye ababyeyi, Kagame na FPR ye bamubujije no kwihungira ashaka guhunga ngo ababise bamwima pasiporo. Ibyo ngibyo ahora bivuga mu biganiro bye. Kagame na FPR ye bamwirukanishije ku kazi, ibyo twese turabizi. Umuntu w'umuprofeseri w'umunyabwenge nka Karatsira twese tuzi ni umushomeri. Kubera iki? Kubera iyo Kagame na FPR ye. Kagame na FPR ye ibyo ntabwo twari tubizi, jyewe ntabwo nari mbizi, nabyumvise mu kiganiro yakoze ejo bundi ngo bamwambuye isambu ababyeyi bari baramusigiye, we na murumuna we uriya wangiritse mu mutwe. Mubyumve mwese, mubyumve. Ibyo ngibyo byose ni ibyo Karasira arimo azira. Arazira yuko yarenganye, arazira ko yarenganye, arazira ko yavuze yuko yarenganye. Abanyarwanda bose aho bari kose banyumve babyumve bumve icyo Karasira azira kandi babitekerezeho, ntabwo ari byo ndi guhimba. Buri muntu wese arabyibumva, yarabikurikiye Karasira, ibintu bye byose biri hanze, byose yarabivuze nta gihaba atavuga. Ntabwo ari ibintu ndimo muhindira, ntabwo ndi bwibisimbe mu magambo kuko hari n'abandi bashaka kuvuga, ariko nagira ngo mbabwire ngo ahubwo dushimire Imana yuko nibura Bibu yemeye yuko imufite. Kubera yuko uko bigaragara jyewe mbona ko bashakaga kumwiba, kumva ngo yahamagawe n'uriya niba ari inde mama sinibuka izina rye, ngira n'Imana ubanza ngo ari Philibert mama wa mama urumva ngo yahamagawe na Philibert. Ese ntiyashoboraga no kwanga ati nyoherereza convocation iri ekri, yaratse duruwa, ariko kubera ko bamuhahamuye yemeye aragenda, agenda kubera ko bamuhamagaye, ariko abaperezida arabitangaza twese turabimenya ati mubimenye yuko bampamagaye Libira iranjyanye. Ko mbabwije ukuri yuko iriya ishobora kuba yari strategy yuko yashoboraga kugenda nta muntu ubizi bakamubura izirengero, nk'uko Kizito yagiye ntitubimenye tukazumva batubeshya ngo Kizito ngo yashatse ngo gutoroka bwasa, tukumva ngo yinigishije amashuka. Ibyo ngibyo mubimenye yuko byashobokaga. Noneho reka nzanemo n'ibindi, ariko ntabwo nshaka kudiriwa ngo nibagize ko uyu munsi tuvuga ku bya Kizito, noneho mvuge no ku bya Berine, nawe wigeze kubikomozaho. Aberine nawe afite threat, turabizi neza ubushize igihe bari barimo bamuhamagara bamubujije kwibuka site birirwa batu birirwa babwira abantu bagendere ku magi, duhora tugendera ku magi ngo tutayikomeretsa, tutayivuga nabi, tutayipfobya, ariko igihe cyagera cyo kuyibuka batubwira no witabere
andara abacu bayikorewe,
ariko twayikorewe jyewe nari impari, nanjye narayikorewe, nari impari mu bahigwaga, nanjye nari impari mu Rwanda, nari impari iki gihugu nakijemo muri 98 urumva barangiza bati Aderine ntabwo wemerewe kujya kwibuka kwibuka abawe bakorewe genocide urumva bagize imana kumva ngo bamuhamagaye inshuro eshatu zose aragenda yitaba ribu cyakora ku nshuro ya nyuma yaratubwiye ati rwose ati banyakiriye neza yewe byampaye icyizere rwose ntabwo nta kibazo ntimugira impungenge ariko byagenze bite nyuma ubu hari impungenge zikomeye cyane yuko barimo bashaka abantu bo kumuroga abanyarwanda mwese mubyumve bamwigizeho ko ari abana beza ko nta kibazo bafitanye ariko barimo baraca hirya no hino hari surse zivuga yuko barimo bashaka kumuroga cyangwa bakamubura irengero kuriya bari bagiye kubikora kuri Karasira ibyo ni ibintu bibiri bishoboka mu minsi mikeya nitwumva ngo Adeline yabuze cyangwa se akaba ari aho ngaho ariko yararozwe twajya kumva tukumva ngo arapfuye azize umutima azize impyiko azize ibitagenda neza mu mubiri we ko byamugendekeye bariya bantu baratubangamiye ndumva naba ndeke ya hotabita kumbabarire narondogoye ubwo turi kumwe merci
urakoze cyane Merance vuze bya Deline nibuka ko bamubwiye Justoma bati ntabwo ugomba kuko bahengereye igihe cyo kwibuka abazize genocide yakorewe abatutsi bino witaka ntabwo ufite uburenganzira bwo kwibuka abantu bawe baguye muri ya genocide ndetse byongeyeho na nubwo ufite uburenganzira bwo kwibuka umugabo wawe twishe umugabo we bishe FPR yishe ntawutabizi Rwigara Sinapoli yishwe na FPR bati ntuzongere kumwibuka ndetse uramutse ukomeje kubikora turagushyiraho icyaha cy'uko uhakana genocide yakorewe abantu bawe nawe ubwawe yagukorewe icyo cyaha nicyo ubu ngubu bari gushyira kuri abo bashingwa cumu nk'uko Karasira yavuze ngo barahakana genocide yabakorewe barahakana genocide yakorewe ababo barahakana genocide yatwaye bene wabo bose ikabamara ariko abangabo birirwa babahamagara nta niyo bazi nibo birirwa bayipfobya ahubwo banayihakana ese iyo bafata umuntu w'umushingwa cumi umugani wa Karasira bakamugaraguza agati kuriya bamuhamagara bamusubizayo bongera bamuhamagara bamusuzugura bamukura ku kazi bafata murumuna we basigaranye wenyine wirwariye no mu mutwe bakajya kumufunga muri ariya mazu yabo tuba tutazi naho abana niyari ariko bareke nibo bagiye kuzayajyamo bidatinze Karasira zayisohokamo n'abariya bose bari muri prizo bazira ubusa bazazisohokamo mwebwe mwabicanye mwe muri kwica abantu ni mwe muzazisubiramo kandi igihe cyanyu cyarangiye mbisubiyemo izi ni sinye z'ingoma iri mu irangira rero bashatse bacisha make bakareka izi za munyangire bakareka izi za munyumvishirize bakareka izi ariko bakwitonze ko bucya bwitwe ejo bavandimwe ibi byose turabirambiwe nibirinde kujyana Karasira indera ngo bajye kumutera biriya bishinge ngo bajye kumutera uburozi abantu baroga leta iroga ngo barimo barashaka kuroga ngo Adeline Rwigara ubu Karasira bashobora kumujyana bakamutera biriya bintu byabo ngo twatuzi twamunyuza ibi byose muzabibazwa muzabyishyura ubu bugome mufite turaburambiwe bavandimwe turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro kiganiro kidasanzwe kigufi ariko mbere ko turangiza reka dufate buri wese iminota ibiri agende avuga ikimuri ku mutima mbere ko turangiza reka duhere kuri Ashiri Ashiri
yego urakoze cyane Tabita yenda kumva neza cyane kandi ndagushimira ibitekerezo byiza batanze nibyo Vani yatanze ndetse nibyo yemeranse ni byiza kuvugira abantu bose kubera ko tuzi neza kuri ya ngoma sikarasira wenyine hari na idamange ukiri mu buroko harimo ababuze harimo uriya mukobwa niba giye ukuntu yitwa nawe wabuze uburi wirengero ntituza hari
bimeze kose
n'ishari ntituza hanari niba anahari ibyo byose baramushikesheje ku buryo buteye ubwoba kandi ntabwo ucikesha umuntu nkungo wababaye mu gahinda yagize waranakamuteye wagombye kumuha impoza marira ariko iriya leta ahubwo ihoza abantu mu marira ku bijyanye rero na Karasira n'iki kiganiro turimo gukora njyewe ndashaka kwibanda ku bituma iyi leta nyuma y'imyaka 27 ikomeza gukora ibi bintu itikosora mu bantu bayitiza umurindi ndongera mbigarukeho nahereye kuri aba bari muri za diaspora mu minsi iri imbere tuzabavuga amazina kandi niba banatwumva ntibakeke ko tubatinya cyangwa se ko dufite ipfunwa ryo kubavuga niyo baba ari abantu tuziranye mu gihe bifatanya n'iyi leta mpotozi ubwo nabona abafatanya cyaha ntawe ubashinja ariko uko bimeze kose nibwira yuko kugira ngo u Rwanda ruzagire amahoro abaturage bagire ituze hagomba kuzabaho ubutabera nyabwo buri wese rero ugira uruhare muri iri hotorwa iri totezwa iri yicarubozo iki gitugu ndengakamere FPR igenda ishyira ku baturage umuntu wese ubigira mu ruhare yaba mu nyandiko yaba mu bikorwa ni umuntu uzabibazwa akisobanura akavuga icyo yamuteye kandi bakoreshwa amategeko kugira ngo abihanirwe reka ngere ku bari mu Rwanda hari abo bato mu ndahiro n'abandi abo ngabo tuzi n'amazina yabo nta kibazo hari abandi bihisha baza no ku mbuga nkoranyambaga bakihisha bandika amagambo mabi batiza umurindi iriya leta uwo wihisha wari uzi yuko ejo bundi ubutabera nibuza bagenzi bawe bazakuvuga bazavuga amazina yawe nubwo uza wiyise amazina tutazi ariko amazina yawe bazayavuga n'abari hano muri za diaspora nabo bagenda bagira ako kagambane bamenye yuko tudashobora na rimwe kuzumva yuko abanyarwanda bazongera kugira amahoro imyitwarire yabo idasubiwemo kandi isubiwemo n'ubutabera nyabwo nibyo nigeze kuvuga mu kiganiro twakoranye Tabita tuvuga ngo duce umuco wo kudahana aho twavuze ko amahirwe bazakira nuko bazahura n'abantu bamize imbuto za bakizito so za Karasira imbuto z'aba bantu bose leta ya FPR yishe cyangwa yafunze ariko bagiye badusigira umurage w'ubumuntu umurage wo gukora politiki ishingiye ku bumuntu umurage wo kugira activities z'abactivists zishingiye ku bumuntu umurage wo kubaha umuntu kuko ari umuntu ibi ngibi FPR byarayinaniye kandi ibyo byayinaniye muri uwo mukino wayo yashyizeho kwica abantu gukoresha igitsina gore kubeshya amahanga kuzana mu nyangire ntibindeba kwicisha abantu inzara cyane ariko uburyo babikora nkana gusenyera abantu ibi byose ni ibintu ababigira mu ruhare bajye bitekereza bavuge bati ejo bundi aba bantu dutekereza ko ari ingwe iduhagarikiye mu by'ukuri ariko atari ingwe kuko ingwe ntikoresha ubwoba n'intare ntikoresha ubwoba na n'ubu ngubu no mu nyamaswa ziri kuri isi nta nyamaswa nzi ikoresha ubwoba kugira ngo ibeho FPR rero ntabwo nzi ikibari mu mutwe gituma bashobora kumara imyaka 27 bakanda abantu babica buri munsi ndahantu bitari ngombwa haraho turabizi haraho bigera aho ngaho umuntu muri societe akaba yarananiranye cyane kandi ashobora guhemukira abantu benshi hakazimo ibintu bya dynamic wenda inzego z'umutekano zikagira icyo zikora kugira ngo wenda umuntu adahotera abantu bijye bibaho ariko ibyo bintu nabyo bibaho ari ibintu abantu bajya no mu nkiko bakisobanura ahangana mu kubwira abantu bavuga ngo rwa ngo niyo za Canada ngo no muri za Amerika ngo abantu barapfa ntaho bihuriye nabwo ari kibazo hano iyo umuntu apfuye enquete zirakorwa kugira ngo abantu bamenye icyamwishe aho ngaho mwabe ikigo kizito yiyahuje amashuka babasaba enquete indépendante kubera enquete yigenga kubera kubeshya na bwa bwoba muratinya murabyanga ese koko iyo bamuvugisha ukuri nimwari kwemera iyo enquete ikabwe ikaza no kwerekana ko mwavugisha ukuri nukuvuga ngo rero ibi byose turabizi nibyo mukora tuba tubyiteguye ko ari uko muze kubigenda ko nibwo buryo bwanyu ariko ubwo buryo bwanyu ni nabwo maherezo yanyu kandi amaherezo kuko natabitarebuze mu kanya amaherezo aregereje nabo ubwanyu murabibona ko amaherezo yegereje ibi byose munakoze mubikoze mwarihaye mwarahaye agahenge abantu agahenge ariko katari kanyako mwitegura ngo zacogam ngo kugira ngo mwerekane ko ngo mwakuye amasomo mu by'abahanga babwira ariko kubera ko mwarenze ihaniro kubera ko mwabaye ba ruvumwa cogami ivuyemo murakomeje amabi yanyu ibi byose mugena mukora ayo mayo mugena mukora buri munsi nta mabi azabakora mwabishaka mutabishaka nibyo bita la loi de la nature inabi ushyize ahantu igiraho ngaho ikakugarukira ni neza ubibye ahantu igira ngaho ikakugarukira tabita nduva narangiriza aho ngaho karasira niwe ubiki kiganiriro cyacu amenye yuko tumukunda amenye ko ari intwari ikomeye cyane amenye ko abamufunze nta kindi bakoresheje atari imbunda nta bwenge bwari burimo nta bwenge burimo nta nubwo ari abantu akunda igihugu nakomere rero kandi turizera yuko mu minsi iri imbere azongera akaba umuntu wisanzuye no mu Rwanda rwisanzuye murakoze cyane tabita nabangarukiye aho ngaho
murakoze cyane ashire uvuze amagambo meza nta na komantari na kwirirwa nkora rwose karasira yanze cishwa ha karasira abanyarwanda turabikubahira kandi tuzabikubahira igihe cyose komeza vani iminota ibiri nawe turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ugira icyo wavuga mbere ko turangiza ijambo ni ryawe vani
murakoze cyane tabita aranashire avuze ngo bari baratanze agahenge ngo kubera hari inama n'ibiki ashire mfite yanjye ntagaruka guhakanya cyangwa se kuzuza ibyo bavuze bituzuye ndashaka kongera kuvuga yuko kubwira abatwumva ko agahenge ntabwo kigeze kabaho ahubwo ntabwo wenda bafashe abantu bari bazwi bari public nk'abo bose bakarasira cyangwa n'abandi ariko abaturage ntibigeze abaturage bo hasi mu biturage ntibigeze bahagarika kwicwa cyangwa kugira urugomo yagiye mbona baranduriye ibintu byabo by'ibihingwa bahuye n'akarengane twaturengane twose two abantu bo hasi bahura nabo kuko sinari nabona n'ubutegetsi bugenda bukata ku muntu mu gitondo udafite ikintu na kimwe ibyo ni ubudasa bwa FPR
Vani uravugira kure
hajemo ikibazo
ubu muranyumva
kuragarutse
nendi kuvuga uko ibyo by'agahenge mvuga yuko wenda dushobora kwibaza ngo habaye agahenge ariko nta gahenge kabaye bagiye bataka abantu kure cyane bo mu giturage bakataka abantu batazwi batari public noneho wenda tukagira impression ko hari ako gahenge ariko agahenge ntabwo bigeze bagatanga mu budasa bwa FPR nk'uko navugaga haruguru harimo ikintu cyo kwataka n'umuntu ndafite n'ahantu muhuriye ukajya kwata ku mwarimu ahangaha ukajya kwata ku muhinzi umworozi ibyo ngibyo ni specialite yabo noneho ngakomeza mvuga kuri byiri ya petition nabonye abantu ngo ngerayibonye uyu munsi ngo abantu yari yarakorewe intore kugira ngo zisinye ngo kugira ngo abambwe Karasira encore une fois bakareka muri petition ngo impamvu ngo bakoze ngo bayikoze ngo ni ukubera yuko ngo Karasira ngo yakoze ngo ibintu ngo bigaragaza ko adakunda ubutegetsi ngo arangije ngo ntiyabibonera ngo ibihano muyisure muyisome abantu
bagasinya
abantu nayibonye mu gitondo abantu bagasinya nabonye n'abantu barimwe bigamba abantu bakuru bigamba ngo nayisinye ukibaza ni hehe byanditse ko ugomba gukunda ubutegetsi ni nk'aho hano muri Canada nimwumve mubivuga ahandi hano kuko mu Rwanda ugira ngo nibyo kuko mu Rwanda
ubudasa
bwinshi cyane ariko ibaze nk'aho muri Canada bakubwiye ngo ngo bakora petition ngo kuko batekereza ngo ko kanaka ngo adakunda Trudeau ubantu bagasinya ngo kuki batabona ibihano kandi badakunda Trudeau nta muntu wabyumva iyo petition muyisome ibyo bintu byanditsemo kandi abantu basinye bakanabyigamba
igomba kuba yakozwe na Tom Ndahiro
nongera nk'iyindi poye yindi nshaka kuvugaho ni kungabiye kugarutse kuri RIB mu Rwanda Karasira avuga yuko ngo bamuhamagaye kandi ngo umuntu basanzwe bamuhamagara ndashaka kubibutsa abantu bari kutwumva bari mu Rwanda nabo bakora muri RIB ntibazabyumva ariko nibaza ko babyumva kuko n'abantu bafite insecurity nubwo babeshyaga ibyo ntibabyumva barabyumva ko mufite insecurity kandi mufite ubwoba reka mbahe message ntago umuturage w'umunyarwanda ntago ari best friend wanyu ntago ari umukopi wo kuganira nawe ntago umuhamagara kuri telefone umubwira ngo umwitabe wagira ko mufunga guhamagara umuntu mu mategeko bigira inzira bicamo bikagira porosesi bigendamo bikubahirizwa ibintu kandi bigenda mu nyandiko ntago bigenda kuri telefone na za texto ntago ari best friend ntago ari umukobwa uri kujya gusaba kuzabana nawe no ibintu bitanu bicamo ubyubahirize iyo ngiyo sirabazi guhamagara umuntu kuri telefone nk'aho mutazi kwandika nubwo njye nibaza niba munabizi cyangwa gusoma ariko guhamagara umuntu kuri telefone nk'aho muri kubwira umukoto wanyu ibyo bintu ntago bibaho sirabazi umuntu rero yabitabye kubera yuko azi ko ari kubigendera ntabwo ariko azi ko bigenda yabitabye ko azi ko ariko mukora ariko ntago bibaho guhamagara umuntu kuri telefone ngo ngwino mukanwa no ntago ese manda muzi icyo ari cyo ese convocation muzi icyo ari cyo les écrits muzi icyo ari cyo mubimenye mubyige ikintu narangirizaho naho ubuhamya Tom Ndahiro n'abandi bamutsi bagenzi be bose rero basakuza ibintu by'iterabwoba mufite message zanyu zuzuye mu rwango ukuntu zagiye zihezo n'ahantu hose zikavuza induru mwebwe mumeze nka za ngunguru zirimo ubusa za zindi zivuze induru cyane message ya Karasira imaze imyaka mike itangiye tujye kumva nibaza ko Karasira amaze imyaka ibiri cyangwa itatu tumwumva ariko message ze zizahoramo ibyo mwakora byose ibiko mwamutotira twarazumvise abantu barazumvise izanyu zunze urwangano zihera hariya muzivugira zikagera ku ntore n'abamotsi banyu bazumva bazikunda ariko uburyo bicanye n'abagome nibo bakina izo mana tugira murakoze cyane
Vani aha ngo niba ngo bazi gusoma uri kwibaza ngo niba bazi gusoma ashire niyo uzatubwira se ngo ukuntu ngo bavugaga ngo kakaginga ngo ako ni ka i ngo kariya kadomo ngo kari hejuru ya i ngo nakaginga ngo kubera ko bata ngo karabananiye se abo bantu nibo wirirwa ubaza kubona bahamagara umuntu ngo naze yitabe ribwa kuri telefone Karasira nawe yatajyayo ariko Karasira yavuze Justoma yabivuze yavuze ati aba bantu se murabiyobewe ko ariko bakora erega bafite ubwoba barimo barakorera no ku bwoba barabizi yuko iyi leta yabo iri mu marembera ariko aya mabi bakomeza gukora muri aya marembera yabo reka mbabwire ntagahora gahanze ntushobora gutangirwa umwaka wa mbere ugafata ubutegetsi wica abanyarwanda wica abantu umwaka wa kabiri ukaza ukinjira wica ubwoko bwose ese buriya batekerezaga ko aribo bagiye gusigara muri kiriya gihugu bonyine nicyo bashakaga ko binjiye bica abahutu bakinjira bica abatutsi abari bamaze kurokoka jenoside barahumba dore kari gasigaye naka ka Karasira nako bagashyize muri prizo dore abitwa ba inosa bahati baburiwe irengero twarababuze umwana Diane Ishimwe araza aravuga ati ndarangisha ababyeyi banjye aburirwa irengero idamanje arahaguruka ati muricana mwamaza abanyarwanda abarokotse genocide muraduhohotera bati vuga uvuye aha bajyana prizo abandi muribuka abajene abahungu bishe umwe ku wundi bo mu ishyaka rya Ingabire bakagenda bakabatora mu mashyamba FPR igeze itanga agahenge ryari kwimaza abanyarwanda muri iyi myaka 27 abatishe ibitishe irasa yarabaroze abitaroze yabakoresheje za accident babeshya babajyanye bakajya kubicirira hirya bakabakubita udufuni mu mitwe bakabagarura bati dore bakoze accident y'imodoka cyangwa se ya moto muza abanyarwanda baguye muri ubwo buryo excuse me bishwe muri ubwo buryo ngwango ni za accident abantu bakabyemera bakaza bagafata bari bamaze kurokoka genocide bakica kugira ngo bafate ibintu byabo bafate amazu yabo abantu bajya kubashaka bari bazi ko barokotse bati rekada baguye muri genocide rekada uri baguye muri genocide arimo baje barakindagura batanze agahenge ryari ko abanyarwanda babamariye ku icumu ariko ibingibi bakorera abanyarwanda wongeyeho noneho vani wibukije n'ukuntu bagenda no mu biturage ibyo bintu twari tutarabibona tuzi yuko ngo leta zikunda ko iyo zicaga ngo abantu babarwanya ku butegetsi bashaka kubakorera amakudeta ariko iyi FPR wa mugani ifite ubudasa bwayo iragenda igasanga abantu mu giturage ikarandura imyaka ariko muzi inzara iri muri kiriya gihugu inzara yamaze abanyarwanda barabafatanya mu nzara bafite bakabafunga bakabica bakabakorera ibyamfura mbi ariko FPR nawe uzagukumbura Emerance ijambo ni ryawe
umva ibyo ni byinshi byavuzwe kandi ndumva atari byinshi cyane nongeraho gusa nagira ngo mvuge ijambo nk'umucikacumu mbwire FPR ko ibintu byo gufunga abantu no kubacecekesha ko bitazatuma abantu aribwo babakunda no yewe ntabwo ari ubwa mbere mbivuze ndabwira FPR ngo aho kugira ngo bajye bafata umuntu ngo kubera ko yavuze bamushyire mu munyururu nibucya n'undi avuge bamushyire mu munyururu cyangwa bamwice nibucya undi avuge bamuburize irengero ntabwo ari ubwa mbere mbivuze nagira ngo mbinginge mbabwire ngo nimushake mwicare hasi mumenye impamvu abo bantu bavuga abo bantu baravuga kubera ko bafite ikibazo mu kirezo ruve aho kugira ngo mubafunge cyangwa se mubice kuko ibyo ntabwo ari byo bizarezoruva ibibazo u Rwanda rufite abanyarwanda benshi baravuze abitwa ba Diane Rwigara baravuze baracecekeshwa bararenganywa barafungwa abitwa ba Ingabire baravuze fungwa na n'ubu baracyavuga ababari inyuma baburiwe irengero buri munsi niko baba baburiwe amarengero idamanjye niwe wavuze ati ariko abo bantu ni inshinge ni amasaro ni gute abantu bazima baburirwa irengero abanyarwanda muri mu burya umunyarwanda uko tumuzi ni abanyarwanda bakunda guceceka ariko nagira ngo mbwire FPR ngo niba abanyarwanda bacecetse ntibakibwire na rimwe yuko uvuga yuko ibyo bakora bibanyuze ko babyemera abanyarwanda baracecetse ariko baranababaye kubera ibintu bakorerwa nk'abagewe rwose uyu mwanya na ufata ngo mbwire FPR ngo gufunga abantu ntabwo ariko kuzana ibisubizo ku bibazo biri mu Rwanda nimushake impamvu abo bantu bakomeza kuvuga umuntu nka Karasira aravuga akavuga uburyo yitwa akavuga uburyo arenganywa uburyo yavanywe ku kazi uburyo yamze bamwimye uburenganzira bwe bwo kubona pasiporo ngo abe yanihungira nibura ababise ese kuki ibyo bintu atabihabwa ahubwo bagahitamo kumufunga se barabona yuko bizanye iki ahubwo bigiye gukurura n'ibindi bibazo ko nabo banyarwanda babandi batavuga bicecekera ejo bundi nabwo bazajya kubona ukabona n'abandi barabungutse nabo baravuze amaherezo azaba yayo nagira ngo ndangize mvuga ngo abacikacumu turarambiwe turabirambiwe ntabwo ari abacikacumu gusa abantu bose abanyarwanda benshi cyane iyi mikorere ya FPR irarambiwe ariko noneho especially kuko noneho turimo tuvugira umucikacumu nka Karasira yewe nk'umucikacumu yababwiye ngo ibi turabirambiwe guhora dufungwa ngo kubera ko twahakanye jenoside cyangwa twayivuze nabi cyangwa twayivuze uko bitagomba jenoside yakorewe twebwe abacikacumu mwebwe abayicaye muri RIB murimo muducira urwo gupfa ntitwari kumwe I'm very sure ko 80% y'abicaye hariya tutari kumwe bakaba barimo baza badutera ku sisiteme gusa ngo turimo turapfobya jenoside si yo jenoside bayize nk'uko tuyizi umuntu nka Karasira witwa abantu bose akaba asigaranye na murumuna we w'ikimuga atari n'umu na murumuna we nibura uri muzima bashobora kwicara hasi bakajya inama uwo niwe wenyine basigaranye kandi na Karasira biragaragara yuko yigeze kutubwira ati barandoze ati barabumpaye arajya kubiganira ukabona rimwe arasohora ururimi bira byose ntawuzi niba bataramuhaye twatuzi twamunyuza tuvugwa none babonye yuko tutamwishe igihe wenda bateganyije none batangiye no kumushyira mu munyururu batangiye kumwica urubozo kuriya bibwira yuko biriya bintu bizashimisha nde abanyarwanda turababaye abanyarwanda turarambiwe turasaba FPR ngo iduhe amahoro itureke ibyo twaciyemo ni byinshi nta bindi dushaka birenze ibingibi nibagerageze uko bashoboye kose bafungure Karasira ntacyo abatwaye Karasira usibye kuvuga yuko yahohotewe usibye kuvuga ko yiciwe kandi akicirwa na FPR ntiyicirwe n'abagombaga kumwicira bicaga abatutsi ari umututsi akaba yara umuryango we wose warazimye kubera FPR ibyo ntabwo ari byo agomba kuzira kandi kumufunga ntabwo ari byo bizatuma abantu baceceka ngo bumve yuko yahawe ubutabera urakoze numva narekeraho kandi wakoze cyane kudutumira muri iki kiganiro Tabitha Gwiza ndashimira n'abandi twabanye muri iki kiganiro
murakoze cyane Merance wari ukomoje uti ku banyarwanda bacecetse erega abanyarwanda si uko bishimye ntabwo bacecetse kubera ko banezerewe kubera ko abanyarwanda baraboze mu mitima ariko bababitse mu ubwoba FPR yabateye ubwoba ku buryo nk'ubu no gufata Karasira nk'uku bakamufunga ni nko kubabwira ati nimurebe uko musigaye bamwe ubona ko bamwe barimo bashiri ku bwoba bakavuga agahinda kabo bakavuga ukuntu bici wababyeyi hari umusore wari umaze iminsi avuga cyane waje no kuri sheni ya Karasira ndetse no kuya Cyuma Hassan niba nibeshye avuga na ukuntu bamwiciye umubyeyi se papa we avuga ati jewe navutse ku babyeyi babiri papa ni umuhutu mama ni umututsi kazi urumva ati famiye ya mama muri genocide barayishe barayimara famiye ya papa ntabwo yishwe muri genocide ariko yishwe na FPR na se arimo urumva yarahagurutse aravuga aba rero nibo bateye FPR ubwoba FPR ifite ubwoba kubera ko abanyarwanda barimo barahaguruka bagashiri kubwoba bakavuga gufata Karasira rero nkuko bakamufunga ni nko kubabwira ati dore mwese turabagira gutya ariko byose nubwoba FPR ifite bwa bwoba FPR yabivye mu banyarwanda ubanza burimo buyigarukaho ariyo ejo nejo bundi nibo bazaba bari hariya bari gukira Karasira n'abandi nkawe turashinganisha Karasira turashinganisha Damange turashinganisha uyu mwana Diane Shimwe tutazi nawari turashinganisha no saba hati tutazi nawari nawe yaburi wirengero n'uyu munsi bibi kabitaravuga ahantu uyu inosa ari nabandi turabashinganisha ni muha abanyarwanda mahoro reka mbashimire cyane ariko mbere yuko tuva muri studio Ashire ndumva afite itangazo yifuza gutanga. Ashire ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Tabitha kandi nogere mbashimira mwese ku bitekerezo byiza mwatanze. Kaba rero ngiye gusoma itangazo ry'urunanyarwanda ruhanze impinduka ku birebana n'ifungwa cyangwa se n'ihagarika rya Karasira ndetse na kandi karengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda. Ni itangazo muza kubona no kumbuga nkoranyambaga. Nitumara kurisohora hamwe ariko twifuje nibura kurisoma kugira ngo abazakurikira iki kiganiro bazabashe kubyumva impamvu kwamagana akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda banyarwandakazi banyarwanda urunana nyarwanda ruhanira impinduka AFC bivuze ngo Alliance Rwandaise pour le changement uramagana imikorere ya FPR ishingiye ku gitugu ndengakamere ikomeje gukorerwa abanyarwanda byimazeyo turamagana ifungwa ridakurikije amategeko rya bwana Karasira Aimable Karasira yiyongereye ku zindi mfungwa nyinshi za politike n'izindi zazize guharanira uburenganzira bwazo turongera gushimangira kandi ko igitugu FPR ikomeje gushyira ku banyarwanda kitazakomeza kurebererwa turasaba abanyarwanda kongera umurego mu guharanira uburenganzira bwabo bahabwe n'amategeko shingiro itegeko nshinga n'andi mategeko arengera uburenganzira bwa kiremwamu turasaba kandi abanyarwanda bose bakorera cyangwa se bakoreshwa na leta ya FPR kwitandukanya n'ibikorwa by'urugomo bya FPR hakiri igihe kuko kutitandukanya nabyo ni ubufatanyacyaha turamenyesha leta y'u Rwanda kandi ko izi ngaruka zo gukomeza igitugu ndengakamere ikomeje gushyira ku banyarwanda zitazatandukana n'izabaye kuri leta yasimbuye byanditswe ku itariki ya 31 Gicurasi 2021 umuvugizi w'urunana nyarwanda ruhanira impinduka Ashire Kabano murakoze Tabitha ryo tangazo twagira ngo tugeze kubakurikirana ritemo
murakoze cyane Ashire Kamana kuri ryo tangazo ryiza utugejejeho turamagana banyarwanda banyarwandakazi dukomeje kwamagana tuvuga duti ibi turabirambiwe Ashire ubivuze neza muri iryo tangazo ko twamaganye abantu bakomeje gukoreshwa na FPR bagambanira abanyarwanda bagambanira bagenzi babo bamwe twabavuza amazina abitwa bapita mahirwe Ingabire Marima Kire, Bamoriki, abitwa Bamukagasana Yuranda, n'abandi n'aba ba Filiberi bakoreshwa muri izo zaribu bahamagara abantu mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, aba bose n'abandi nkabo turabamaganye, tubasaba ngo gukomeza kwemera bagakoreshwa na FPR bagambanira bagenzi babo. Igihe ntabwo ari kera, bizabagaruka ku mutwe, bamenye yuko akakebo bari kugerera muri bagenzi babo nabo bazakagererwamo. Ndongeraho n'abanyamakuru bakora ku muryango TV, aba banyamakuru baherutse kujya hariya barihandagaza bavuga Rwigara Asinapol, bamukina ku mubyimba, bishongora ku muryango wose ko Rwigara yagombaga gupfa, ko yari umunyamakosa, ko atemeye ngo FPR yinjire mu bintu bye. Munyamakuru umwe muri bo yitwa Joseph, undi yitwa ibagira izina rye riraza, ariko narababonye. Ndagira ngo nabo mbashyire muri abo ngabo mbwira ko bidatinze nabibyo bari gukora bizabagaruka ku mutwe, kuko maze kubibona muri FPR yo bagiye kugirira nabi umuntu barabanza bakamuteza izo zavuvuzera zabo. Ubu muryango TV rero nabo nababo, iyo batangiye kukwataka umenye ko buriya hari amabi barimo bategura nyine kuri uriya muryango wo kwa Rwigara, kandi tumaze kubyumva ko ngo barimo bashaka kubaroga. Aba bantu bose bamenye yuko bitari kera bizabagaruka. Reka rero bavandimwe mbashimire Ashire twafatanyije iki kiganiro. Yego Ashire.
Ndagira ngo ndakeka ko Vani hari akantu yashaka kongeraho cyangwa se akabazo yari afite, twamuha ijambo.
Vani, ijambo ni ryawe rwose.
Nta kibazo, ndakora nihuta. Nanone ndashaka gutanga ubuhamya ku bantu bo mu Rwanda batwumva, kuko mukanya uvuze ku bintu by'abanyamakuru mpita ntekereza akantu ndibaza nti nanone ikindi kintu nabonye uyu ejo hashize, nabonye mikoro nk'ijana zitunze Kayirebwa zimubaza ngo ibya COVID ngo ko hatashyizemo metero zingahe, metero mbona ama mikoro y'abanyamakuru abambaye masiki n'abatazambaye benshi cyane basibana bagurirana bashaka kujya gufata amakuru cyangwa se no kuretse na Kerebwa n'abandi bantu n'abageni barazwa no mu matade n'ibiki byose. Genda mbona icyo nshaka gusura inyanga ni uburyo abanyamakuru baba barwanira bene izo nkuru bahuzuye, ariko ukabona umuntu ushinjwa kudahishingiro jenoside abanyamakuru bariye ko twababuze ngo bajye gufata iyo nkuru, kuki bene izo ngizo zo ku za COVID bazigwagwanaho bakagwirana bashaka amakuru bizabakunga ngo baraye hehe ngo bagize bate ngo barangize iminota ine ngo ku masaha yo kubahirizwa hakaza undi muntu ngo udahaga ishingiro jenoside, tukagura bene abo banyamakuru bagiye kumubaza ibibazo no kumubaza aho ari naho nuko bimeze n'ibiki byose. Aho ngaho ikintu cyo kibazo nshaka kwibaza ku banyamakuru bo mu Rwanda, murakoze.
Ngaba abanyamakuru nyine dufite mu Rwanda, kuri abo banyamakuru b'umuryango TV narimvuze, umwe yitwa Joseph undi yitwa Karegeya, naryibutse titre y'ibyo biganiro bakora ngo ni amarembera. Ni nko gushaka kuvuga ngo uyu muryango twarawujimije, muryango wa Rwigara twarawujimije, uri mu marembera. Reka mbabwire mwebwe muvuga ngo muryango wa Rwigara uri mu marembera, turahari, turacyahari kandi turi hanze, kandi ibyo mukora byose muzabyishyura. Narabibabwiye nzabisubiramo. Ubu twatangiye ikiganiro jyewe na Shire kivuga kudahana umuco ku Ashire, nyibuta titre y'ikiganiro cyacu.
Kurwanya umuco wo kudahana.
Kurwanya umuco wo kudahana. kandi twasabye abanyarwanda mwese ngo nimuduha amazina y'ababicanyi y'ababagome abagambanyi n'abangaba bahagurutse kugambanira abagenzi babo n'aba bakoreshwa mu kugambanira abagenzi babo aya mazina turayashaka tumaze gukusanya mwe ariko nimukomeze muduhe n'andi mazina aba bose bazabyishyura ibi bintu bakorera abanyarwanda bakorera abagenzi babo nabo bizabagaruka ku mutwe ibi ngibi babimenye turabyamaganye ubu bwicanyi igihugu cyose cyabaye ubwicanyi cyabaye abicanyi umuntu wese ushatse arica bya bindi bavuga ngo intero iturutse ubukuru bucya yakwiriye hose turabyamaganye turabirambiwe bavandimwe twafatanyije ikiganiro reka mbashimire ashire twari kumwe muri iki kiganiro ndagushimye vani iteka iyo tukwiyambaje duti ngwino tuvuga ukuntu turambiwe aka karengane gakomeje gukorerwa uraza emerance dukunda kugukurikira ufite ikiganiro cyiza cyane we na shire cyatuganire uyu musanzu mukomeza gutanga wo kuvugira abanyarwanda mwese uko muri hano n'abandi batashoboye kuza ndagira ngo mbibashimire kandi mbwira abanyarwanda aho muri hose banyarwanda banyarwanda kazi muzumva iki kiganiro ndababwiye ngo nimukomere kugera kure siko gupfa nimuhumure igihe kiraje Imana yanyu abayiza basenga nimuhumuriraje ibatabare maze abicanyi abaribo bashyirwaho bari gushyira bakarasira n'abandi nkabo reka nshimire n'abadukurikiye muri iki kiganiro nshimire n'abadufashije mu buhanga bw'ibyuma ubwo rero aho bwije mugira ijoro ryiza aho bukeye mugira umunsi mwiza naho butaha murakoze cyane imana ibane namwe
babita ariko nawe
murakoze yashire
wari wibagiwe ntabwo twakwibagiwe
murakoze imana ibarinde
ngaba twadukiriremo akaririmbo ducinya akadiho
karaje va mu nzira wagafuniwe va mu nzira FPL va mu nzira ngiyi ndirimbo iyi ndirimbo nyituye FPL n'aba bagome batomu ndahiba barimo bishimira ko Karasira yafunzwe ehe ejo muzamusangayo ndetse muzinjira sohoke
amen
mutuzamurira iryo jwi ryiza
Yeah.
kaze nidukangata turakaraze nidukangika
turakaraze nubwo dukangika turageze nidukangika
kirazira kutwiteza
Amunya,
Amunya, Amunya, Amunya,